Ajifanya kirema uchezi, utacheza. Chura anapenda maji lakini sio maji ya moto. Na wewe unajifanya kwamba uchezi, utaamuka tu.
Basani pana tutakarega na engwa maisha
rukasi no soba tebiri ndamanya ko igure mungu mhayu bana yantare patore ke kubure bayo bavumwe mbamanyere ha mtake bagukire musaya musaya makuru. Najua atashangaa sana. Ni mimi mzee, usishangae. Suna nifahamu. Narusha vitu. Nipo ndani ya Siloli Simba. Tuko na Lucas Nosi. Mugiti ya muhirondo. Twende, 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 wapeleke. Ha, ha, ha. Watakujua true DJ, watakujua. DJ May, wapeleke baba, wapeleke, wapeleke. Hiri wambura, msani wanu muncha, mwenye katuri katambe katambi, ngo kuri na kanyawara kakarina, kakata kunifisi, itaka kanyaka kako hansi. One, two, three. Shoot, shot, shoot this. Fat, fat, fat this. Gear, gear, gearos. Boy, boy, boys. Twende, 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 twende. Abasani matenge, 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 matenge. Abakuria matagato gamba, matagato gamba.